siphephisa sizwe esimnyama. Abantu abakhethwa ukuthi bazohola lomhlaba bayahluleka. Ukuntanta emanzini ahlabisa amahloni kubenze bangagqizi qakala. Abampofu kade balinda sekwaze kwaba buhlungu amajakamba. Ngiyafisa ukubonga kuyena uMangobese. Inhlonipho nokuzinikela kwakho kulelizwe kujulile. Sibonga ukwenqaba kwakho ngathi kulaboduka nezwe. Asisakwazi nokuzihleba nangasese. Impela uma sizoyinqoba lempi, kudingeka ukuqoshwa kobukhali obelembe. Kwizwe lonke sithi ningasiboni sibahle sigezile. Sifela ngaphakathi siphuziswa amanzi angcolile. Baphenduke impumputhe benza ingathi ababoni besibulala. Kolunye uhlangothi belokhu besikhuthaza. Kodwa siyoze sifike. My name is Bongani Mehlo Makhulu and I came to send a message. Sibahle sigezile.